katonda wange webale nyo otukiriza ekiroto kyange
Teddy.